irade özgürlüğü Amerika. Radio Ijwi Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri Sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amagambo inyeshyamba abigometse ku butegetsi umutwe witwara gisirikare abitwaje ntwaro n'andi mazina ajya gusobanura kimwe nayo akunda kumvikana cyane mu bitangazamakuru binyuranye cyangwa ku mbuga mpuzambaga ahanini biba bifitanye isano n'ibikorwa byitererwa cyangwa byakozwe n'iyo mitwe cyangwa n'impamvu zirebana na politike y'akarere ibiherereyemo nubwo akoreshwa mu bice binyuranye byo ku isi muri iki kiganiro turagaruka by'umwihariko ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akunze kumvikana inyeshyamba zinyuranye zaba izirwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu ubwa Uganda, u Rwanda ndetse muri iminsi hakaba havugwa n'izirwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Hari kandi imwe muri iyo mitwe abatuye ako gace bemeza ko igaba ibitero ku baturage yica inyaga ikanatera abahatuye guta ibyabo bagafata inzira y'ubuhungiro. Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kamwe mu duce ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kurinda amahoro zimazemo igihe kinini ariko ntizirabasha gukemura icyo kibazo ku buryo budasubirwaho cyangwa kurinda abaturage bahasanzwe akaga gaterwa na bene iyo mitwe. Kuki mu burasirazuba bwa Kongo hasa n'ahabaye indiri ya bene iyo mitwe igihe kirekire? Birashoboka ko iyi mitwe yazacika burundu muri aka gace nk'uko bikunze kuvugwa nk'intego ya bamwe mu banyapolitike. Ni gute ababangamirwa na bene iyo mitwe bashobora kugira icyizere cy'umutekano w'ibihe biri imbere? Ibyo bibazo n'ibindi turi buze kugarukaho mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi nibyo byatumye mbatumirira abatumirwa batatu ngo badufashe gusobanukirwa ibireba ako gace ndetse n'imitwe yabitwaje intwaro. Umutumirwa wacu wa mbere ni Lucy Mukundwa yakoze itangazamakuru igihe kinini hari umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihe inyeshyamba ziturutse muri ako gace zaherikaga ubutegetsi bwa wahoze ari perezida w'icyo gihugu Mobutu Sese Seko no mu yindi myaka yakurikiyeho yakomeje gukorera muri ako gace ubu ari pari mu Bufaransa. Madame Lucy Mukundwa, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ndabashoje Geoffrey Mutagoma. Amakuru
ni meza, mwarakoze cyane kutubonera umwanya wo kuganira kuri inonsa nganyamatsiko y'uyu munsi. Dufite kandi Delphine Nanyoma Rukumbuzi muri kaminuza ya Rotterdam mu Buholandi ukora impamyabumenyi y'ikirenga by'umwihariko ukurikiranira hafi ibibazo by'umutekano n'intambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko ari naho uvuka. Delphine Nanyoma, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane Geoffrey Mutagoma kongera kuntumira mu kiganiro. Murakoze cyane.
Yeah, urakoze nawe kwitabira ubutumire. Dufite kandi Professor Paul Kananura, umwarimu muri kaminuza ya Bordeaux mu Bufaransa, akaba ari impuguke mu by'umutekano na politiki y'ubanye n'amahanga. Nanone ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze Mutagoma kuduha ikaze, mukomere cyane.
Yeah, reka duhere kuri Delphine Nanyoma. Wowe narimaze kubivuga wavukiye hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyinyeshyamba cyangwa imitwe yitwaje ibirwanisho watangiye kubibonesha amaso cyangwa kubyumva ryari?
Urakoze cyane Jeffrey. Ndakeka ko nshobora kuba ubuzima bwanjye bwose bunini narabubayemo mpaye numva ibyo bintu. Utumye nibuka umugoroba umwe, ntukwibuka neza iminsi niba yari ku minsi nginga, ariko hari nko muri za 83 ndagira ngo uwo munsi barashe sasu, nari ndi hanze iwacu mu muhana ndikanga nyine umuntu yakiri mutowe, nari mfite imyaka mikeya ndagira ngo yari igeze nko ku 10. Nkakubwa mbere nari numvise isasu hagufi yanjye, mu kanya baravuga ngo mu gace ko mu misozi iri munsi y'iwacu ahantu bita za Rurenge ngo haje umuntu wahoze muri bintu bita Murere ni Rebelio za Simba, biriya byabaye inyuma ya Independance byari bibamo na ba Kabila Laurent witwa Kanondo. Ni ukuvuga ko ubuzima bwanjye bwinshi nabubayemo, uretse muri ino myaka ya nyuma wenda umuntu amatangiye nko kumenya ubwenge yabaye mukuru ngo byabaye byinshi cyane. Ariko ubwo na mbere yaho nkiri na mutoya nibyo ntabonaga n'ubundi hari mu ntambara. Njye ubwanjye navutse tumaze imyaka 2 ababyeyi banjye bahunzaho babaga mu bice by'inganji, sogokuru yamaze kwicwa n'izo ntambara. Ni ukuvuga ko biragoye kuntandukanya n'intambara.
Ubwo wenda turaza kugaruka ku kibitera, ariko reka nkubaze nk'umuntu wahabaye nyine wahavukiye abahatuye, uko mwabyirutse bababwira wabonaga abaturage bazi igitero izo ntambara, cyangwa babona ari ibintu biza bikabagwaho abo izo nyeshyamba, ari bwo buzima bwabo, ntibazi ikibitera, ntibazi aho biva n'aho bijya.
Iki nicyo kibazo kigoye cyane, ariko kandi kigira n'ibisobanuro bitandukanye bitewe n'ahantu ugeze n'ubushasha abantu bafite bwo kumva. Nyuma yaho twamaze kuvugana nawe burya mbere naza ntekereza ko muri iyo myaka yanjye mikeya y'igihe kimwe bazaga batubwira ngo impamvu imvura yatinze kugwa mu gihe cy'izuba muci, nagira ngo ukwiye mvuga mpaye mvuga wenda abantu ko barayumva neza, hari igihe icyo ryazaga ritinda kuba tukiri bato, icyo gihe ukumva n'abantu bakuru bamwe barabyemera, bazaga batubwira ngo hari inyoni yitwa gutenyiraga izina ryayo ngo yaretse icyari ahantu ngo icyo cyari bataragisambura ngo n'imvura ndizigwa, abantu bagafata iminsi baba bashaka icyo cyane. Ariko ubwacyo basubira kubanza bakakubwira ngo haba n'umuntu w'umusaza ngo uba ahantu uduhagarika imvura ngo ndibwe. Ndashaka kuvuga iki, nagira ngo uramenyere ko kwanjye nzampezanta ibintu wenda ritsi na Profeseri Paul banyumvise bwa mbere birabagora kumva uko mbanza kuvuga. Ni ibisobanuro byinshi biterwa n'aho abantu bari n'igihe barimo. Intambara zo muri periode ya Murere izo ntabonye cyane, zari zimeze nk'izitagira ibisobanuro. Ikintu abantu babonaga gikomeye ni uko abantu bavugaga ngo baritera amazi ngo ntibapfa, bakaza bakica abantu bakabanyaga, bakavuga ngo kubararwanira ngo independence ya Congo kubera ko ngo yanyazwe nyuma y'urupfu rwa Lumumba. Kuva n'ikintu kinini kitari gikwiriye gutuma abantu bicana bo mu mihana. Noneho uko bigenda bimanuka niko bigenda bigira ibindi bisobanuro. Zino ntambara zo mu myaka ya nyuma guhera za 1990 nazo zifite ibisobanuro byinshi bigiye kumera nk'ibyo. Kimwe kiba gisa none gutya, ejo kigasa gutya, ejo bundi kigasa gutya, ariko zitangira bwa mbere zatangiye arizo gukuraho mu buto. Buriya wanavuze ngo hari inyeshyamba zirwanya u Rwanda, zirwanya Uganda, ngo hariho n'izindi nsha zirwanya u Burundi, hariho n'izabaye mbere buriya leta y'u Burundi nabo bigeze gukorera muri Congo mbere y'uko baza ku butegetsi, navuga CNDD-FDD. Ariko hariyo n'inyeshyamba ziri muri Congo kandi zirwanya Congo. Buriya muri Congo na ifite abandi bazirwanya ariko nyine bari muri Congo. Nyuma y'uko bitangiye ari gukuraho mu butu bigahinduka ari gukuraho Kabila, biragenda bikinjira mu ntambara zidafite ibisobanuro. Iyo ubirebye wihuse kubera ko ni ibintu byahamagaye abantu benshi, urubyiruko cyane cyane rw'abahungu babijamo kubera impamvu nyinshi zitandukanye, biraruha bisa naho bitakaje nk'isura n'icyo abantu bavugaga bahaye barwanira, ugatangira kubona ko kimeze nk'aho cyaba kitari cyo. Ariko bifite ibisobanuro, umuntu wabirebye neza bifite ibisobanuro, ariko n'uwabirebye yihuta bigiye bigira ibyo bisobanuro, biragenda bikava mu ntambara zirwanya ubutegetsi n'abategetsi, zigahinduka intambara zihuza amoko n'ayandi ku buryo ubwoko bugira groupe yabwo iburwanirira ubwoko bukagira groupe yabwo iburwanirira kigagira isura imeze nk'iy'intambara z'amoko ariko mu buryo bunini bugari zikomoka ahantu nk'uko ubutegetsi butaba bukomeye ariko kandi bunanirwa no kuzuza inshingano zazo nyinshi misiyozi za leta nk'abantu bategetse nubwo ndavuga bategetse igihugu nuko niko zingana kuba ari ahantu hatayobowe hagari hanini cyane bituma n'abandi bantu bafite proje zabo mu bihugu byabo bahabonera espace yo gukoreraho ndakeka ko wenda umuntu abirezi muri ubwo buryo bwo hejuru ari uko umuntu yabyita
turaza gusaba na Professor Paul Kananura dufashe gusobanukirwa ibyo wari uvuze uti ni intambara zigaragara nk'aho zidafite ibisobanuro ariko katubanze tujye kwa Lucy Umukundwa muri imyaka tuvuge 25 ishize hagaragaye impinduka nyinshi muri kariya gace ndetse n'imitwe inyuranye yabaye nk'isimburana mu kumenyekana cyane cyane kurusha indi yarabivuzeho ntanyoma hariya hari yagitangira nk'amashyaka ya politiki nka za FDL, RCD, CNDP, M23 n'indi nubwo imwe muri iyo ngiyongera ngo yabaye yo warahavuye ndibwira ko ziza M23 ariko ibyo ari byo byose za RCD zose zigihari warahakoreraga ndagira ngo uduhe ishusho muri rusange nk'uko ntanyoma abaye nk'utubwira uko byari bimeze mu bwana bwe wowe nk'umunyamakuru wahakoreraga udufashe gusobanukirwa uko byari bimeze igihe bakoreraga mu burasirazuba bwa Kongo
nagira ngo ngukosoreho gatoya kuko na M23 naho nari mpari kuko icyo gihe nagiye gukorera i Kampala ari nacyo cyari kinjyanye yo ahanini ni ugukurikirana imishyikirano bakoraga na guverinoma ya Kinshasa na habaye hagati ya 2013 kugera 2015 bivuze ngo na nyuma yaho nasubiye mu karere uburyo nakubwira ko nta gihinduka cyane ahubwo mbona ko ibihe bigenda bihindura isura ku buryo ubwo nanajyagayo bavugaga ko umutwe wa EDF naru wacengiwe n'imitwe imwe ivuga ko ari imitwe irwanira idini ya kisilamu babo bita imitwe y'iterabwoba ubu ngubu ku buryo icyo gihe ndetse hari impaka zikomeye cyane tuvugana tw'abaturage batubwiraga ko babizi neza kuko ubu n'ibimenyetso bigaragara n'abategetsi bo ku rwego rwo hasi bakabyemeza ndetse hakaba n'abapadiri babitubwiye bigeze gufatirwa bamara igihe nyuma baza kurekurwa batubwira ko bigishi korowani ubwo icyo gihe muri icyo gihe ndetse n'abanyamakuru ba Kongo twarabivugaga bakaduhindura abasazi nyuma yaho rero nibwo gahoro gahoro abantu batangiye kugenda noneho bakora ubushakashatsi nagira ngo ndetse ni nk'uko kugira ngo bisobanure ukuntu ikibazo cya hariya gikomeye cyane kandi ko bigoye no kugira ngo umuntu agikemure kuko buri munsi gihindura isura njyewe gitangira gukora muri Congo ni mu myaka ya mbere LCD igitangira intambara nkaba imitwe nayimenye cyane cyane aho nagira ubwo nakurikiranaga imishyirano yo muri Afurika y'Epfo Sani City nibwo kugira ngo mbahe nk'isura y'uko iyo mitwe iteye nabaha urugero rw'umwe mu bakoze umutwe mu gihe bari bagiye mu mishyirano yarambwiye ati guverinoma inamenye ko igiye gutanga amafaranga kuri iyi mitwe ngo babahaga icyo gihe amafaranga 100,000 by'amadolari kugira ngo bazashyigikire guverinoma mu gihe cy'imishyirano ubwo rero aravuga ati iyo nari umwarimu mpembwa ubusa atari ko nziranye n'abanyeshuri nigishaga bagiye kuba amabandi njyewe narabahamagaye ko nazi ko bafite intwaro noneho ngiye ndababwira ndabumushefu wanyu turya amafaranga ya leta ibyo ni ubwo n'urugero rwa mbere mbabwiye rw'ukuntu umutwe byoroshye gukora mu gace k'iburasirazuba bwa Kongo urumva nk'imba umuntu w'umwarimu ahaguruka uyu munsi akavuga ati ngiye gushinga umutwe witwaje intwaro mu cyumweru kimwe akaba abigezeho akabakoze uwo mutwe akagenda mu mishyikirano nibaze icyo gihugu iyo mitwe ikoreramo uko giteye nemereye kuri urwo rugero kugira ngo mbumvishe ko muri Congo kwakwishyiraho mu gushyiraho umutwe witwaje intwaro ari ibintu byoroshye cyane uti kubera iki kuva natangira gukora mu burasirazuba bwa Congo imitwe yose nahabonaga abari bayirimo nubwo nasibiraga muri Kongo hashize imyaka mu burasirazuba bwa Kongo na Uganda hashize imyaka 5 nasanze babantu ari bakiri babandi bivuze ngo abenshi mubajya muri iyo mitwe ni nkaho babigize umuga nabo barabikwiyemerera bati rwose ni nkaho twabigize umuga tuzi niba dushobora no kuba mu bundi buzima kuko byoroshye cyane gushinga iyo mitwe kandi bibeshejeho abayikora bikanabishaho n'abandi bose bayihereza amafaranga kugira ngo rero iyo mitwe inabeho n'ubiroroshye cyane kuko babona ku buryo bworoshye ababafasha haba kubaha intwaro haba kubaha amafaranga ndetse nabo ubwabo no kuba muri Kongo kuko Kongo ukuhiteye ni igihugu gikize cyane haba ari amabuye y'agaciro haba ari amashyamba yuzuyemo ibyo kurya ntabwo ushobora gushinga umutwe ngo uhangayikishwe cyane n'uburyo izagaburira cyane cyane nk'abasirikare kuko mu mashyamba hariyo inyamaswa hari n'ibyo kurya byemeza kuko n'ubutaka bwera cyane ntabwo ndetse nababwira ko Kongo ni mu buryo hari uburyo bworoshye cyane ikindi navuga gikomeye cyane ni uko muri Kongo kuva natangira kuhakorera abasirikare baho ni abasirikare badahembwa abapolisi ntibahembwa mwibaze rero umuntu bahereza intwaro bakamuhereza amasasu tumuhereza umushahara ni ukuvuga ngo igihe cyose akeneye nimba afite abana n'umugore nkaba ntashoboye kwiba ikindi cya kabiri ndibuze gukora ni ukugurisha imbunda no kugurisha amasasu ibyo rwose ni ibintu bizwi biraba muri Kongo kuri n'abanyumva babaye muri iyo mitwe ni ibintu bazi byoroshye cyane ku buryo hariho n'igihe n'abasirikare bakuru bacunga amastoke y'intwaro bumvikana n'imitwe yitwaza intwaro bakabahereza stoke yose bagatera rwose abasirikare bakihungira aba imitwe yitwaje intwaro ikomeye ikaza igaterura igatwara byose ikigendera ku buryo ushobora gusanga rimwe na rimwe wajya ku mitwe yitwaje intwaro ugasanga bambaye imyenda y'igisirikare mishya bafite intwaro nshyashya n'abasirikare badafite noneho ukibaza ese ni gute iki gihugu gishobora kuzarangiramo iyo mitwe yitwaje intwaro ikindi nashimangira nanone ni uko kubona abo baterankunga ni uburyo bworoshye cyane ndabaha njyewe nkunda gukoresha ingero cyane kuko ni zo zituma umuntu ashobora gusobanukirwa neza ubwo nari mu gihugu cya Uganda nahuye n'umwe ntabwo muvuga amazina kuko ahanini iyo umuntu akoresheje amazina y'abantu bibashyira no mu mutekano muke cyangwa se bigateza n'ibihugu bituranye ibibazo bikomeye umwe mu bari bakuriye umutwe bari bashakaga kongera gusubira muri Kongo wahoze akuriye umutwe witwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo amaze igihe mu buhungiro yari afite umushinga wanditse mu cyongereza n'igifaransa nko kuvuga ngo njyewe ngiye gukora umushinga ngiye muri banki cyangwa se ngiye mu bandi baterankunga wanditse usobanuye neza intwaro akeneye aho ashaka gufata ibirombe bihari buri kintu cyose kiri ku murongo ukibaza ise ni gute byonyine utekereza gukora umushinga nk'uwo nguwo uzi neza ninde ushobora kuguha tuganira ninde ushobora kugutera inkunga aravuga ati njyewe atabaterankunga se baravuga ati abashaka amabuye ni benshi ku isi abashaka amabuye y'agaciro ni benshi ku isi iyo uberetse yuko gusa ufite ubushobozi bwo kugenda ukaba wagenzura aho hantu biroroshye ko baguhereza amafaranga bakaguhereza intwaro ati njyewe ntabwo ari ubwa mbere mbikoze ntabwo icyo gihe ntabwo kandi yavugaga ko ari igihugu arimo cya Uganda cyagomba kumutera inkunga yari afite abandi bantu bavuye hanze icyo gihe yambwiraga ko ngo ari bamwe bari muri za Coca-Cola bashaka no gukora imishinga mu burasirazuba bwa Congo umva mbese ibyo ni urugero nabaha mbese mwumve ko ikibazo ntabwo kiri gusa ku baturage bo muri kariya karere cyangwa n'ibihugu byo muri kariya karere birarenga bitagira no ku rwego mpuzamahanga ikindi gikomeye ni uko buri muntu wese ushinga uwo mutwe niyo bagiye gukurikirana mu bijyanye n'ubutabera ntabwo babandi bo hejuru bamwe bari inyuma yaba abaterankunga b'iyo mitwe yitwaje intwaro bakingirwa ikibaba ku rwego mpuzamahanga ku buryo rero usanga niyo wavuga ngo ushyizeho ubutabera buzakurikirana iyo mitwe ikora kuko akenshi bica abaturage bagira bashyira gusa mu majwi abayobora iyo mitwe cyangwa se rimwe na rimwe n'abasirikare ba Congo batashoboye wenda nabo kuko nabona bajya iyo byabarenze nabo mu kurwana nabo babica n'abaturage kwenye baadhi ya nchi mbalimbali ni bihugo bia bitura ni na Kongo bifute na yao bifute na bicho imitua jinuaro mubrasi la zuba kwa Kongo mana huo watiwa jiza ba ba hanti bafute mnyongo zikomeye ba bafute nubushwezi wuni wurengeje gokugura I gokugura ayo mawia gachiri nipoka nipo ufasha sisi umuyowezi wa wiji wi umutwe umwe wa Kongo ukibagirwa ko uwamuhaye amafaranga gihari ntacyo nera ya mabuye azaza aherezo ndi kuko kwe buri gihe baba hari ntabwo babura igihe udaheriye ku mutwe wo hejuru ayi buri ni ukuvuga ngo buri gihe igihe hatazabaho ubutabera buhera kuri ba bandi bo hejuru bukimbira iki baba abo hejuru bakagenda bagafata gusa abanyafurika bakaba aribo bashyiraho ibyaha nukuluwa ngo iyo mitu kizahora nahano gizahwa huu narine nimisi mwomu na habu nishowoka kukuni nago badash ba shira huo iwijanya nibi hano mibuzibi huku kuyuzangi juu bucha kongo kujirugo mshowo zibuwa kuwa wakuchira wabasilikari kukuluwa siwa kifite ninyungu ni ichiwazo jikomei chani
urakoze cyane kusano duserurira ukatugaragariza uko ibintu bihagaze waruvuze uti birarenga bikava ku rwego rw'ibibera hariya bikajya ku rwego mpuzamahanga reka tujye kwa Professor Paul Kananura ko amahanga akunda kugaragara nk'ashaka amahoro ko hari umuryango w'abibumbye bohereje hariya kugira ngo urinde amahoro ni gute amahanga yabashaka amahoro muri Kongo kandi agakomeza kugaragara muri ibyo Rusiya itaga umushinga yagiye abona abantu benshi bafata nk'umushinga
izo ngizi zo bya politiki y'amahanga ni bya bindi twita marira y'ingona kuko bashatse kwinjira bigaragara ariko ibihugu bigendera ku nyungu ntabwo bigendera ku marangamutima inyungu rero zabo zishobora kuba ziboneka muri izo ntambara z'urudaca ari byo twakwita ubukungu bw'isiha rusawiri buriya ubujura n'ubusanzwe bw'amabuye y'agaciro niyo ntandaro y'akajagari n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ntibizahava igihe cyose Kongo ifite ubwo bukungu bukenewe ku isi kuko ubu niyo ntambara ihari ku isi niyo kurwanira ubukungu bw'amabuye y'agaciro kugira ngo batere imbere mu bukungu ubungubu bwose tubona bwo gukora byaba ibyogajuru byaba amamodoka agezweho yaba n'izi telefoni dukoresha bakeneye amabuye muri Kongo kuyabona rero bayasahuye uburyo bintu bituma bitajegeza ubukungu bwabo kandi bugakomeza kwiyongera ibyo ngibyo rero bindi ni ya politike nyine y'ingona yiriza kandi yamaze kugufatira umuntu ikindi cya kabiri twavuga ni uko muri iyo mitwe nk'uko ndetse yabivuze na Delfo ikibazo ntabwo ari bo ikibazo kiri kuri abo ngabo bagakoresha ibyo bintu abo twakwita abasiponsoro kuko jewe nigeze kujya mu nama hano muri minisiteri yari yagiyemo bari abayobozi bizi bizantreprise multinationale noneho bigaga kuri ibyo bibazo by'ukuntu byagerageza kugira ubucuruzi bwiza busukuye buciye mu buryo kandi budatera nk'icyo kibazo cy'intambara ariko usanga ari ibintu bikomeye kandi bafite n'indi myumvire ubwo turetse ibivugirwa mu nama buri wese avuga tugiye nko ku meza mu masaha afite twaraganiriye noneho twari turi ku meza ndavuga ariko se buriya ushobora kumvikana na leta mukumvikana n'abaturage mu kwicukurira mugafata ayo mabuye hanyuma bakagira n'umutekano n'amahoro nabo barambwira atareka abantu murashita rwose ati buriya haba ibibazo bibiri ikibazo si ati ikibazo cya mbere haraboneka nk'amabuye y'agaciro ariko hakaba abaturage bahatuye bafite imico yabo mwaza kubabwira muti turashaka aya mabuye bose bikaba ngombwa kugenda muganira nabo kugira ngo bemere bigafata nk'imyaka ibiri kandi bubaha n'amafaranga mubabwira n'imishinga y'amajyambere muzabakorera hakabivuga ngo uhariya twahahambye umuse abasekuruza bacu ngo ntibishoboka atubwiye iyo myaka ibiri ikaba ipfuye ubusa ati cyangwa batangira no kubemerera hatabwo hagatangira kuza abangaba baharanira iby'ibidukikije nabo bagatangira kuvuga ngo hariya ngo hari amashyamba meza ate ngo hari inyamaswa zimwe zifite ati ngo nabyo ugasanga bifashe indi myaka ibiri mukamara imyaka itanu mutiryashara nta nyungu mufite kandi ibyo bintu bikenewe ku isi ati rero ubwo biroroshye kugenda ugafata abantu makumyabiri mirongo itatu mirongo ine ahubwo ukabaha intwaro ukabaha byose ababishaka amafaranga ba bantu bakagenda bagakubita bakaba barahavuye mukicukurira amabuye bya bibi noneho ubwo ubundi bakajya ahantu mu nkambi noneho mugafata iriya miryango ifasha abantu mukayihana y'amafaranga ikabashyira ibiryo bakariraho hagati y'abajya politiki bakazabijyamo nabo bakaganira mubaha amafaranga yabo bahurira baganira kuri icyo kibazo noneho hazashira imyaka itanu gutyo babandi bagaruka bagasanga mwaracukuye ibyo birahari ahubwo mubaha amafaranga yo kubisiba ubwo ikibazo kikaba kirangiye gityo igihe rero ko izaba ifite ubukungu bw'amabuye y'agaciro bizabisibaniro y'isi mu minsi iri imbere hagati y'ibihugu by'ibihangano.
Urakoze cyane Professor Paul Kananura. Reka dusubire kwa Delphine Ntanyoma. Kuki abaturage bo muri Congo batumvikana n'abo bantu baba bashaka inyungu ngo bavuge bati nimuze mucukure hanyuma natwe muturekere inyungu zacu twese tubeho?
Urakoze cyane. Wenda nako n'igitekerezo cyanjye wenda gitoya kitajya kure cyane ibyari bimaze gutangwa isi yafunguye bya bintu byinshi bifite n'imifano minini yumvikana cyane reka ko byinshi yatanze n'ibitekerezo numva mbitarataga nawe mu buryo bunini ni ukuvuga ufite abantu tuzi baretse imirimo bakoraga akaba ari nk'umukozi wa leta akaba yari umwarimu ku masomo akaba ari umudirekiteri hari nabo mperutse guhura nabo bari abarimu muri za universite ahantu bita za kalege za masisi igoma akabireka akagenda akaja kuja mu magroupe arme kubera ko ariho abona opportunite zigiye kuba nini kurushaho wenda yarari iyo nari gusobanurira banabyumva mu buryo bunini cyane ariko ikintu yavuze nkeka kiza gutuma wenda ngaruka kuri ibyo Professor Paul yaravuze nk'igisoda muri Congo ntikibaho serivisi za sekirite nk'iziza zikora n'izo ngizo ndakeka neza ko yabisobanuye neza risi niba icyitwa igisoda cya Congo yaba na polisi gitandukanye bukeya n'ibyo byitwa ngo ni imitwe yitwaje intwaro bimwe ndetse usanga bagiye nko gusaba z'abakorana barahura kenshi basangira ibyo bakoze bagira ngo yabisobanuye noneho rero ibi biri ko biranjana kuri icyo ngicyo sepo yaravuze wenda kugira ngo nsubize icyo warumbwiye biragoye gufata ibibazo byose byo muri Congo ngo birebere muri iyo angle y'uko Congo ifite amabuye y'agaciro kwika aricyo kibazo kinini cyane ni ukuvuga amabuye y'agaciro muri Congo amaze imyaka myinshi kugira ngo bari barayabonye icyo gihe abazi uko baza bayabona ariko arasa naho atazanye intambara nyinshi iyo myaka myinshi nk'izi tubona ubunyi ariko ko ndaja no kureba wenda uburyo otesfera bisobanura Severine muri Dangerous Tales uburyo aza avuga ko hari teori zimera nk'aho zidomina izindi zigatuma abantu bareka kureba ibindi binini biri iruhande rwose ntabwo mpari mvuga ko amabuye y'agaciro adakurura izi ntambara zo mu buryo bunini ziva kure ariko icyo kwa mara icyo kiba igisobanuro cyonyine cy'intambara zahari ngira ngo niba waramwumvise uko yabivuze wenda n'uwongeraho ikindi gitekerezo yongeraho ntibikorwa mu buryo abantu baje inama ariko kenshi nta nubwo babihishuka baza gushaka ayo mabuye y'agaciro ariko kandi ano mabuye y'agaciro ntaza ashakwa n'abantu bose bahaye barwana aya makuru y'icyitwa amabuye y'agaciro n'uburyo asize abantu ntabwo azagera ku bantu bose ikiri nacyo gisobanuro gikomeye kikwereka ko amabuye y'agaciro atahinduka igisobanuro cyonyine cy'intambara zibera muri Congo baza bifashisha abandi bantu bafite ibindi bibazo bitandukanye kubera ko nta gisoda kihari nta mutekano uhari abantu bakawishake
utaravaho Delphe izo ntugenda utatubwiye izo mpamvu zindi zitari amabuye y'agaciro nazo reka tuzisangize abumva ikiganiro muri sanga
narimvuze ngo iyo hakozwe izo manevre zo kurwanisha abantu kubagonganisha
kugira ngo wenda bashaka kugera ku mabuye y'agaciro bayagereho kenshi ntibikorwa mu buryo nyine bwiza buri mu isuku ku buryo habanza kuba n'ibiganiro n'ubundi ntabara ziba zakozwe zakozwe mu mayeri menshi ku buryo utamenya neza ko ari n'ikintu kwinyuma kwiriya inyuma kure hariho abantu baya bashaka ko kuzoyageraho ariko kandi azana keza bakeye reka bana ngaruke kuri iki wari uvuze hejuru y'iki ngiki cy'uko hari amabuye y'agaciro nkeka ko iyo haza kuba hari leta ikomeye wenda itanga umutekano ku bantu benshi akaba hari igisoda gifite imbaraga gishobora kurinda abanyagihugu mu buryo bwiza akaba hari izo serivisi za sekirite zikora mu buryo bwiza zirinda abanyagihugu ndakeka ko byari kugabanya abantu benshi bajya muri aya magurupe bakajya gukorera inyungu wenda batumvise abandi bafitemo nyinshi yuko inyungu yari afite ari uko abona nta mutekano afite iki ni kimwe iyo unyuze muri est ya Congo ndakeka ko ari na Congo ahantu henshi hanini urubyiruko abasore abantu bakiri batoya ntibagira ibintu baza bakora ntibagira ayo mahirwe yo kugira ibindi bintu bakora bishobora gutuma bamubwiye ngo ngwino ufate imbunde ngo abigereranye n'ikindi kintu yaza akora ndashaka kuvuga iki hano ari uwasomye ari utarasomye aba baraseruka umwaka wa 2019 ahantu bita Barikare nari ndi muri resherche barambwiye ngo aho Barikare hari investe yatangiye ntoya nyine nabyo n'izindi nka bizinesi ziba zimeze uko nguko abarangije ba mbere 13 bagiye mu magrupu ari bamaze kugraduatinga baza mu magrupu ari baza gukora iki baraja kurema leta aho hantu kubera ko naho nabo bashaka iyabo leta ufeta ikibazo kinini nkeka kiri muri Congo hoba hari n'izo manevre ziri geopolitike z'abashaka amabuye y'agaciro n'ibiki ikibazo kinini kiri muri Congo notio yitwa leta yayindi igira monopole kuri violence ntikora iki ni kinini cyane ku buryo gifungura imiryango myinshi ari umuntu watekereje kuza gutwara kolta kugira ngo azokore amatelefone aravuga ngo biroroshe ariko kandi nyine biraguma bikananda mayininga niyo leta nayo ntigume kugira imbaraga sinzi neza ko umuntu yavuga ko icyatumye leta itagira imbaraga ino myaka yose muri Congo ku byatewe gusa n'amabuye y'agaciro ndakeka ko harimo n'izindi nosho wenda nyinshi muri Congo kubura kwa leta ni sosiyete iri polarize ikoze mu bintu byitwa amoko azayibona mu mami amami agifite ububasha bunini ku bantu bazavugiyumva ko ari aho hantu baherereye niyo bakoze n'ayo magrupu arme iyo mitwe yitwaje intwaro z'usanga nayo iri yafiriye kuri ayo moko ibindi byo bigenda biguma kugarura zino ntambara icyo nari mvuze kimwe gikomeye ni urubyiruko rutagira ikintu ruza rukora ari uwasomye rutarasomye aba bantu bose usanga bagenda basa kubera ko umuntu arangiza universite yamara akabura ikintu akora muri Congo akabona yobona inzira aho ngaho akagenda akabikora abandi baragenda ngo bakajya muri za fiinisitide cyangwa bakaguma bakagenda ahandi hantu iki ni kimwe hari ibibazo bisanga ibyo ngibyo bigonganisha amoko muri Congo haracyabamo histoire za zindi zimwe za heritage y'abakoloni izivuga ngo bamwe baje gutura mbere y'abandi ngo abandi baza gutura nyuma ibi ni ibibazo nabyo bihari binini biza bikurura intambara mu buryo buhoraho ariko n'izi ntambara nazo ubwabo zaremye ikintu ndagira ngo nicyo kiriya yazavuga yabaye cano ihesha abantu amahirwe ni ukuvuga muri ibyo bintu byagiye by'ibiganiro byinshi byerekanye ko umuntu yova mu wiwe agafata imbunda ejo akaba minisitiri ejo akaba jenerali ejo akaba koroneli akagira amahirwe yo kugera hariya ahantu wenda atari kuzagera vuba ndakeka ko ibi ari byo binini bikurura intambara hariya noneho bano bantu bategetse bamaze kugera iriya kubera ko nta leta ihaba izi izayiga uburyo uziko ndagira ngo none risa ahantu yageze kure ni sinahumvise neza ariko iyo urenze nkagoma nibuka ntuzi ubu ni barabara
nakubwira ni ku murongo arakumva
amavuriro amashuri ni ibintu bikiri nyuma cyane ku buryo hari naho twageraga mu biturage abaturage batari babona n'urukingo icyo gihe hari bigiye ubona giye mu biturage cyane nige ba virigate yari yaratanze ubushobozi bwo kujya kurwanya indwara ya polio ku buryo icyo gihe rero twajyaga mu mavirage two twagendanaga ahanini n'imiryango yari ishinzwe gukingira n'icyo ariko ukagira ahantu abaturage naho twagiraga abaturage bata umubyeyi umwe kugira ngo aze kubonana n'abantu agacira umwenda mugenzi undi agasubira mu nzu akambara abantu bacyambaye ubusa barahari mu mavirage ku buryo uhagera ukagira ngo ni bakakubwira ko bategetse babona n'umuyobozi w'igihugu n'umunsi n'umwe mu buzima bwabo mbese ni igihugu ubwo nabasobanura ariko ni igihugu kinini cyane hari n'ubushobozi abaturage rwose ndibutse nanyibaza n'impamvu n'abantu bani ikibazo ibibazo by'intambara ari nabyo binatuma n'abantu bagira n'ibibazo byo kutabona ibyo kurya ariko byonyine no ubuhinzi bwonyine baba bukoresheje niyo utavuga n'amabuye y'agaciro n'ubutaka butigeze bukorwaho na gatoya kandi bwera imvura iragwa ni ahantu hahandi hamwe ubuhinzi n'ubworozi byonyine bishobora kwicungira abaturage ntibajye no mu mahanga nta mihanda nta bantu bo kubereka bati wenda mushobora kugeza ku rwego rwo hejuru ubuhinzi bwanyu burya muri Afurika ikibazo abantu benshi bose baravuga ngo tugiye mu ishuri tutava mu ishuri tugiye gukora muri leta tugere ariko hari ibintu byinshi cyane iyo umuntu ageze hano hanze ubona ukuntu abantu bagiye batera imbere iyo usubiyeyo ubona hari ibintu byinshi tugenda twibagirwa ko bishobora no kudutunga igihe dufite amahoro muri Kongo ikibazo kigihari gikomeye cyane ni ukubura umutekano ariko ubundi haramutse habonetse umutekano n'urwo rubyiruko ntabwo bashobora kubura ikintu cyo gukora kuko n'abantu bazi no kwibeshaho cyane bazi no guhanga nta batarageze no mu mashuri nagiye mbona ibintu byose bashobora kwikorera batanafite n'umutegetsi uba bereka ngo bagire icyo bakora cyangwa mbese ntabwo sizi ukuntu nabasobanura ariko ntabwo kuvuga ko barangiza amashuri ntibashobore kubona icyo bakora nta rero icyo kibazo ikibazo ni uko nta bantu bahari bo kubereka uburyo bashobora gukora iyo mishinga ntihabe n'umutekano ariko ubundi byonyine n'ubuhinzi n'ubworozi bishobora kubateza imbere
mu kanya turajya kwa Professor Paul Kananura ariko hari ikintu Delphe yaravuze kijyanye n'imyumvire ishingiye ku muco gakondo wahariya muri Congo wowe nk'umunyamakuru ibyo wabonye hariya wabonye hari ukuntu imyumvire ishingiye ku muco ishyigikira ivuka ry'iyo mitwe y'abitwaje intwaro uretse icyo cyo kuvuga bati ni umushinga wunguka nanjye najyamo nkakuramo ayanjye
urebye uko nabonye abaturage bo muri Congo ni abaturage bashobora kumvikana bakabana neza ariko kubera izo ntambara zigenda zibaho abantu bashaka impamvu zo kubyutsa izo ntambara bahera noneho ku moko ni nk'uko bimwe bavuga ngo divise pour mieux régner ukugenda nyine ugateza abantu amacakubiri kugira ngo ubone uko ubayobora niko hagiye havuka ibyo bibazo bikomeye cyane by'amoko ariko ubundi mu busanzwe ngiye kuko nabonye abaturage ba Congo ni babandi bashobora kubana bakabana neza igihe hatabutse izo ntambara n'igihe kandi uwo mutungo ubageraho bagashobora kuwusangira bagashobora kuwishimiramo kuko burya ni nko mu bihugu byose muri Afurika bavuga ngo abitanye abasangiye ubusa bitanye ibisambo niko iyo abantu batangiye kujya intambara ntibashobore guhinga bagatangira kwirukanka ntashobore agatangira kubura umutungo agatangira kubura ubutaka bw'iwabo bamusigiye n'iki nibwo abantu basubira inyuma bagatangira gushaka noneho uburyo bwo kubaho nubwo gushaka ibyo kubaho uratangira kwitungira igisambo umuturanyi wawe ukavuga uti nimwirukana wenda ngewe ndafata utwe imbeho neza kurushaho ni ibintu bikomeye cyane ariko ntago ikibazo cy'amoko cyazanywe nuko nyine nta mutekano abantu basangira ubusa badashobora gukora kugira ngo bashobore kuba ko birwa birukanka. Ikindi cya gatatu, abantu bakoresha nyine ayo moko kugira ngo bashobore kubona impamvu z'intambara, ariko ubundi abaturage ba Kongo nta kibazo ni kimwe n'abandi baturage bose bo ku isi, ntabwo wavuga ngo ni ba bantu badashaka kubana.
Ndagira ngo turebe ku bijyanye na Tanzania na Zambia, kuko nabyo ni ibihugu bihana imbibe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ubona ko ku mipaka y'ibyo bihugu cyangwa se ku ruhande biherereyemo ntabwo havugwa imitwe yitwaje intwaro cyane nk'uko ivugwa ku ruhande rwa Uganda, u Rwanda ndetse no muri iminsi mu Burundi cyangwa se ku ruhande rugana ku Burundi. Ruzingiye he Professor Paul Kananura?
Nuko muri ibyo bihugu bya Tanzania na Zambia ni ibihugu yaba muri politiki mpuzamahanga cyangwa se politiki yo mu gihugu ifite ireme itagira ubiheza, bigatuma nta muntu bafite hanze ubarwanya, nabo bakaba badafite n'iyo politiki yo gucapura ya yindi yo twise ubukungu bwo gusahura, bituma hari abo bashyigikira aho ngaho ku mbibi zabo no muri Kongo imbere kugira ngo basahure ayo mabuye yenda bayacisha iwabo. Icyo ni kimwe, ariko cyane cyane bihera kuri politiki y'imbere mu gihugu iha amahirwe buri wese kandi ikaba idaheza. Nicyo cyonyine gituma bo bativanga muri izo ntambara zo muri Kongo.
Delphine Ntanyoma ati amabuye y'agaciro ntabwo ari cyo kibazo cyonyine gituma imitwe y'abitwaje intwaro ivuka muri Kongo. Uremeranya nawe Professor Paul Kanano?
Oya, ibizavuga ni kimwe muri ibyo, si cyo cyonyine, ariko buriya Kongo ni igihugu kinini nk'uko abivuga gifite ubwo bukungu. Nta bukungu buhari, nta ntambara ibihari. Nuko ibyavuga nyine nibyo, kuko bahera kuri abashaka ubwo bukungu bahera kuri uko igihugu ari kinini, kikaba kidafite ubuyobozi, kidafite ingabo, kidafite umutekano, kidafite inzego z'umutekano zishobora gukingira ubwo bukungu kugira ngo baze kubusahura. Muri uko kubusahura rero babyiga neza, bakavuga bati hari amoko menshi afitanye utuntu duto two kutwumva, avuga indimi zigeze kuri 800, kandi akaba afite utuntu duto bagiye bapfa kera cyangwa se bapfa muri uko kw'ubutaka two kuba bararwanye kera abami babo, bagahera kuri utwo tuntu duto bakatubyaza umusaruro, ariko utari umusaruro wo kubaka igihugu wo gukomeza kugisenya kugira ngo basahure ayo mabuye. Ubundi byose niho bishingiye kuri ayo mabuye, noneho bakazana utwo tubazo duto tw'abahatuye nyuma, tw'abahatuye mbere, tw'aba ari abakongomani, abatari abakongomani, hakaza ibyo kuvuga ngo twe bamwe ngo ni bantu, abandi ngo ni iki, utuntu twinshi duto duto, ariko utwo duto si cyo kibazo gihari. Ikibazo ni uko Kongo ifite ubukungu itabasha kubifite ingufu zo kurinda, ikaba idafite abayobozi n'inzego zishobora guhangana n'ibyo bibazo ku isi, kuko benshi babaho basa n'abaregeza, noneho politiki yabo ikibera mu bintu by'igisupusupu gusa, ntibashe kuba yafata gahunda ihamye yo gukingira igihugu, gukingira abaturage no gukingira ubwo bukungu bw'igihugu.
Ndabona ko tugenda dusa n'abagana ku musozo, ariko numvise Delphe uvuga uti nacitse intege, kuko igihe cyose tuzaba dufite amabuye nkurikije uko Professor abivuze iki kibazo kizaba gihari. Wowe ubona ute igisubizo cy'iki kibazo? Ni ryari uburasirazuba bwa Kongo buzagira amahoro ari uko byagenze gute?
Ikintu gikomeye rwose kukibonera umuti mu gihe n'ubundi uburyo abantu babona ibibazo ubona nabwo buri kompurekise kubusobanura, ariko ndakeka ko wenda umuntu yobireba nko mu buryo nka butatu. Hari ibibazo biri regionale by'ibihugu bituranye na Kongo bifite uburyo byinjira muri izo ntambara, kirako kini kari kibazo gikwiye gushirwaho igitsure kinini n'amahanga wenda agategeka ibi bihugu bituranye na Congo bifite uburyo byinjira muri Congo mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa se bifite y'imitwe irwanya ibyo bihugu ikorerayo mu gushaka ibisubizo byo muri bino bihugu bifasha nino mitwe kuva muri Congo kugira ngo ibonere ibisubizo mu bihugu byabyo. Hari ibibazo biri muri Congo mu butegetsi bwa Congo ku rwego rwo hejuru. Leta ya Congo ikwiriye gufashwa kugira imbaraga nka leta cyabigisoda yaba polisi zaba izo serivisi zindi zisanzwe zigashyigikirwa zigahabwa imbaraga ku buryo zifasha kurinda igihugu. Ndakeka ko isi idakwiriye gukomeza kunezezwa n'uko yabonye ayo mabuye y'agaciro no kuyatwara ngo Congo ikomeze ibe muri buriya buzima abanyekongo tubayemo bwo gupfa umunsi ku munsi miliyoni zigashira abantu bagashira ko nabyo bifite ubundi buryo bikuma gukurura intambara mu buryo bunini n'igihe kiri imbere. Ariko hari n'ibyo bibazo wenda bito niba rito umuyobyita biri ku rwego rwo hasi kuri izo nivo ziri lokali nabyo bikwiriye kwitabwaho. Ariko byinshi habayeho leta nini biba ari nini cyitwa ryo jambo ryiza ikomeye ifite imbaraga ishobora gufasha abanyekongo. Ejo baza batarangira umuntu w'umuminisitiri ngo batanze amajipe 15 ngo yayahaye abadepite kubera ko ngo abadepite bari muri bamushyigikiye muri biriya bintu bihari bibere Kinshasa byo guhinduka gutandukana kwa Kabila na Tshisekedi. Iyo ubirebye umva birenze no kumva no gutekereza kw'abantu ni jipe ihaye igura 20,000 ingahe bisanga umuntu wari ufite izindi zipe zingana n'izo ngizo uzuhembwa 12,000 noneho numara utekereze wa mubyeyi risi yari atubwiye uza gutira impunzu yo kwambara kugira ngo aze kuza kubonana n'abantu baje kumufasha. Ni ukuvuga igihe cyose abantu bazoba bakiri muri izo kondisiyo ndagira ngo buriya sinanatanavuga ko ari uko abantu bose babanza kujya ku masomo kugira ngo bazobone ibyo bakora, ahubwo icyo naza mvuga buriya niba kirari cyumvikanye neza ni uko nari mvuze ko gusoma utuye wari kale no kudasoma birasa. Ni ukuvuga utarasomye nta yandi mahirwe y'ikindi kintu afite. Kuva wari kale ugenda kuri Goma ni ibirometero 120 sintaye nibuka wenda ababizi bobibona, ariko uzi hagenda amasaha 16 kuri moto kuko nta modoka yohagenda ukishyura amadolari 100 ya transport kugenda gusa. Ni ukuvuga abantu ntibafite ikindi kintu ntiwohinga wari kare nibyo wahinze tuzobitware hehe. Uko niko hasa nuko mpaye mvuga wari kare kubera ko ariho hagumye kuzama ariko niko Congo uko kunga iteka. Noneho uwashoboye kubona uburyo asingira imbunda yambona ashobora kuyikoresha akagenda akajya muri ibyo birombe akajya kwimba azi ngo nibaza kumutera arirwanaho nyine yirwaneho agume abeho ashobora banazikoresha no mu kujya kwambura no kunyaga abantu. Ni ukuvuga ibyo bibazo byinshi biri hasi nabyo bikwiriye kwitabwaho abantu bakumva bafite amahirwe yo gukora ibindi bintu bishobora kubabeshaho ejo batakoresheje imbunda. Ndakeka ko ari uko umubwira abisobanura.
Lucy umukundwa uburasirazuba bwa Congo butarimo urusaku rw'amasasu burashoboka?
Ngewe mvuga ko nta kintu kidashoboka igihe abantu bakiriho kuko abantu bafite ubwenge bwo gutekereza no gushaka ibisubizo kandi ibisubizo byose birashoboka. Ngewe nk'uko mbibona ku giti cyanjye igisubizo cya mbere kigomba kuboneka nuko abateza ibyo bibazo byose by'intambara bagombye guhabwa ibihano ku buryo bukomeye bufatika. Nge abantu nge bahora baharanira ko habaho urukiko mpuzamahanga ku birebana n'intambara za Congo ibyaha byahakorewe njyewe nibaza ko kiri bumwe muri bimwe bisubizo. Ariko ntibizabe kuba ari abanyafurika gusa ari abari muri iyo mitwe gusa imirimo iri kurwanya ubutegetsi cyangwa se imitwe y'abanyekongo cyangwa irwayarira bari abanyamahanga irwanya ubutegetsi bwo mu bihugu bakomokamo abo nabo badafatwa ariko nanone nabo bashyigikiye ababashyigikira ababahereza intwaro ababafasha kubonana nabo banyamahanga bose bakagira bagahanwa ntihagire umuntu n'umwe wibagirwa nabwo bagahera no kuri babandi bo hejuru ntihagire ikintu kibaba nimba hari ayo masosiyete mpuzamahanga ibyo bigo bikomeye mpuzamahanga byo kwiba amabuye muri Congo bagahereza abaturage intwaro bazi neza ko bagiye kwicana nabo bagahanwa ku buryo bukomeye bw'intangarugero icyo gihe none umuntu yabona ahantu ahera akavuga ati umuntu uzatinyuka kujya kwiba azagira ubwoba bw'uko hari ubutabera bumutegereje ikindi cya kabiri nyuma y'uko ubutabera bukorwa hagomba kwigwa ukuntu muri Afurika cyane cyane mu bihugu nyine birimo byegereye ibihugu birimo intambara hagomba kuboneka byibura nk'uko Kanama yabivugaga kubaho ikibazo cya demokarasi kiracyari ikibazo gikomeye cyane muri Afurika umuntu wese ushaka ubutegetsi ni gute agomba gukoresha intwaro ibyo nibyo kugeza n'ubungubu ibyo nicyo kintu nkumva ni gute umuntu ajya ku butegetsi akumva ko ariwe kamara akamara imyaka n'imyaka ntaburi kure kuri icyo kibazo cyane kigifite ntabwo nibyo ukuntu umuntu yumva ko ariwe kamara ko ntawundi muturage mu gihugu cye ushobora kugira ubushobozi bwo kuyobora igihe abantu badashobora guhererekanya ubutegetsi mu buryo bw'amahoro buri gihe buri muntu wese akumva ko kandi kugira ngo abe ari uko agomba kujya ku butegetsi no kugira ngo imiryango ube ari uko agomba kujya ku butegetsi akagomba gufata intwaro ntabwo tuzagira amahoro muri mu turere twacu intambara zizahoraho cyane cyane ibihugu bitarimo bidafite n'ubushobozi bwo kwiguhemba abashinzwe umutekano nyine hose byiyongera ikindi cya gatatu navuga ni uko ibintu bya ruswa bigomba guhagarara noneho abantu bagiye kujya gushaka ayo mabuye bigaca mu nzira abantu hakabaho amategeko abantu bakayubahiriza ntihagire abasaba amamiliyoni kugira ngo bagere kuri ayo mabuye kandi atari amamiliyoni yinjira no ku mutungo wa leta ni nacyo kizatuma n'ibyo bihugu wacya Congo niyo turi kuvuga nibona n'ubushobozi bwo kwiguhemba abashinzwe umutekano n'abakozi bagashyira amafaranga menshi cyane mu kwigisha abaturage abantu bagahabwa urubyiruko amafaranga bagakora imishinga ibintu nk'ibyo ikindi navuga kindi gisigaye nuko abantu nuko kuva kuba mu gushaka ibisubizo abaturage babigiramo uruhare kuva ku rwego rwo hasi ku buryo nimba ari ugushyiraho n'amategeko arebana n'imicungire y'umutungo kamere abo bayobozi bari abayobozi batowe n'abaturage cyangwa se ndetse bagashyiramo ingufu no kuri ba bayobozi ba gakondo ntibabashyire ku ruhande hakajyaho amategeko bumvikanyeho bose hakajyaho n'uburyo ayo mafaranga hari igice kimwe kizajya kijya wenda no mu mishinga y'abaturage bakavuga bati aya ni azajya muri leta aya ariko azagomba gusigara ku buryo ateza imbere abaturage icyo gihe igisubizo kizaboneka ariko mu gihe amahanga yumva ko nyine kugira ngo ubone ayo mabuye ariko hagomba intambara ntabwo igisubizo kizapfa kibonetse n'umunsi n'umwe
Lucy abaye nk'uvuguta umuti urabona uwo muti uzanyobwa n'abagomba kuwunywa Professor Paul
birashoboka kuko mu burasirazuba bwa Congo hari imitwe igeze ku 125 yitwaje intwaro iri mu bice bitatu icya mbere hari ubushingiye ku bakongomani ubwabo bigize abahinga b'intambara igice cya kabiri kigizwe n'abarwanyi ibihugu baturutsemo bituranye na Congo igice cya gatatu kikagira noneho n'imitwe ishyigikiwe n'ibyo bihugu bituranye na Congo nabyo muri urwo rwego twavuze rw'ubukungu bwo gusahurira mu nduru kugira ngo rero bishyire ibyo bintu byashoboka kubaka intwaro ni ibintu bitoroshye ariko byaba igikorwa gishoboka kigiwemo n'amahanga yose kuvanga ingabo burya ntabwo bitanga umusaruro kuko ubwo twabonye ahubwo ko bizana n'abandi kugira ngo babyinjiremo icya gatatu ingabo za Loni nazo twamaze kubona ko ari nyinshi nta musaruro zitanga ubwo rero ibibazo nk'uko Lucy yabivuze abantu bagomba kwita ku bintu bibiri ubucamanza no kubaka amajyambere ibyo rero bikaba bigomba gushingira ku bintu nka bimwe icya mbere uko hagomba kuboneka umuti w'ibibazo bya politiki muri ibyo bihugu bifite bituranye na Congo ari iby'u Burundi u Rwanda Uganda na Sudani y'Epfo icya kabiri ni uko Congo igomba kubaka inzego zayo cyane cyane z'igisirikare ikaziha ingufu zo kubahiriza umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyacu. Icyo ni cyo kintu cyangombwa cyo kugira ngo kirangiza ku kajagari gahari. Ikindi cya gatatu ni uko ayo mahanga agomba kuva muri iyo politiki yo kwiriza yigona n'ibyo bigo by'ubucuruzi mpuzamahanga bikagomba kureka ibyo twakwita iyo gahunda y'ubusahuzi yo kuba barusahurira mu nduru. Nyuma y'ikindi cya kane yenda twavuga ko ari nacyo cya nyuma kugira ngo ubukungu abategetsi batangiye gusa n'abaganira na Amerika kugira ngo barebe ukuntu yaza kubarindira umutekano yashyira ikigo cya gisirikare cyayo hariya mu burasirazuba bwa Congo. Ibyo bintu bishobora kuzagiraho bikazana amahoro n'umutekano n'ibiramuka byizwe neza ubwo bufatanye ukagira icyo bugeraho. Uretse ko ndatimuhana akazi mvura irise naba kongomani bagomba kureka kuregeza akava mu gisupusupu akakora akazi bagomba gukora kugira ngo birindire umutekano barinda ayo mabuye yabo maze bavire mu bikorwa birambye.
Ahantu harimwo ukuboko na kw'amaboko y'abantu batandukanye n'uwashaka kubikora ntekereza ko bishobora kuba bitamuhira muri Congo, Professor Kananura.
Bishobora kuba bitamuhira ariko bagomba ubwitange ntabwo abakongomani bose bazabamara nibareka kuregeza bakaba bagakunda igihugu cyabo bakakirwanirira aho kugira ngo biruke birashoboka. Akimuhana akazi imvura ihise ugabanze bikubita agashyi arangize utwo tubazo twabo duto hanyuma bahangane n'ibibazo bikomeye kandi banamenye uko isi igenda. Ubungubu hari intambara y'ubukungu hagati n'ibihugu by'i Burayi ari byo Abanyaburayi na Amerika n'Uburusiya n'Ubushinwa. Ibyo ngibyo rero buri wese yaba umutegetsi ni ukumenya uruhande agiyemo kandi akabanza no kuvugana na rwo uko ruzamuproteja kugira ngo nawe abashe guproteja abaturage.
Murakoze cyane. Niba rero ntawe niganye ijambo, Professor Paul Kananura, Lucie Mukundwa na Delphine Hanyoma, ndagira ngo mbabaze niba ntawe ufite igitekerezo wenda yashakaga gutanga nkaba ngiye gusoza ikiganiro atakivuze.
Gihari kamu hari kimwe nari nibagiwe nuko mbona ko izi nzira z'uko umuryango umwe bwa Afurika uri gushaka inzira z'uko bagira isoko rimwe baturage bakaba bamwe bakagira pasiporo bakajya bashobora kujya bagenderana nta kibazo bimwe mu bisubizo kuko Abanyekongo nibatangira kuzajya banegosiya ni ukuvuga kujya gushakisha amasoko hanze cyangwa se gushaka uburyo bagurisha ibintu byabo no muri ibyo bihugu baturanye nibwo bazanagenda baniga uburyo bwo kubana neza hagati yabo. Noneho kandi nimba ibihugu baturanye bashobora kubonamo inyungu z'uko bazashobora kumvi abantu baje wenda basanzwe ari bakorana mu buryo bwo guhererekanya bw'amasoko n'iki niho bazabonera nibatangira kubona ko isoko ari rimwe ibyo bihugu basanzwe bakorana byo hanze bikize bizafasha na Congo kugira ngo bashobore noneho kubona amasoko mu buryo bugendeye mu buryo mu mategeko reka ko nabyo inzira zo gukunza ibihugu byo muri Afurika ku bijyanye n'amasoko no ku bijyanye n'uko abaturage bagendererana nta kibazo reka ko nabyo ari kimwe mu bisubizo bizatuma na Congo igira intangiriro yaho igiraho ihera mu gukemura ibibazo.
Rifi umukurwa yaravuze ririya soko rusange rya Afurika ahubwo rigomba no gukomeza rikazavamo Leta Zunze Ubumwe za Afurika kuko ibi bihugu babigabanira iberire bagiraga n'ubundi bizaba uduhugu duto cyangwa se bakurikije inyungu zabo muri uko kubigabanya bagiraga ngo bizajye bihora bifitanye utubazo n'umutekano muke. Ubwo rero ngira ngo Abanyafurika bagomba kujya mu buryo bwo gukora igihugu kimwe kugira utwo tubabunde n'uko bahangana na politiki y'isi igiye gutangira muri iyi minsi iri imbere.
Professor Paul Kananura, urakoze cyane kwitabira ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Mutagumwa.
Lucie Mukundwa, urakoze cyane kwitabira ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Ndakoze.
Delphine Hanyoma, urakoze cyane kwitabira ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika. Reka nshimire namwe mwese inshuti z'Ijwi rya Amerika twari kumwe muri iki kiganiro ariko nabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro hano kuri radio yanyu kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.